Asha mpenzi wangu amenitoroka bila makosa. Mary, Elizabeth na Jenny, mwambie Rosie arudie nyumbani. Mambo sasa.
Oh,